befuna ukungithandisa ebathi bakwanishana akusengiqala ubajimisa sebeyeka ukungisabisa sebefuna ukungithandisa ayi ebathi umsebenzi wami uzongisiza nangekela umaisiza themba kekho uzongiphila ahamba nomapoli umsebenzi wami uzongisiza nangekela umaisiza themba kekho uzongiphila ahamba nomapoli ebathi bakwamishana sebeqala ukungithandisa sebeyeka ukungisabisa sebefuna ukungithandisa bathi bakwamishana
Oh,